ciidamada waa u diyaar garaysan yihiin markay soo dhaqaaqaan iyo permissionkooda dhan aan la soconnay. Markay isku dayeen haddee waa dhabarjibin baa lagu sameeyey, ilaa haddartan meel ay ku dhibeen lama hayo. Arrinta saasaana lagu afjaray, mana kusoo dhawaanin kontrolka sawaaxigiisa kuma soo dhawaanin madarak. Dhinaca wadada dhawa iyo adigu iska xirto laamiga ayay ku yimaadeen, baraha kontrolkana kuma soo dhawaanin. Eeraas beeraha xaggiisa kusoo horjeedeen, ciidankan u daargarinsanayo haddii laba dhinac laga maray, haddee kadib jahanara ma helaan dartan wax khasaaraa oo lagu soo gaaray oo meesha annaga haddaan aragnay ma jiraan.